Ten palo sveke sve na belo vlast. Bi ja kapitom, bi ja kapitom. Pepe veko matatan. Tu me tukam sve lokalim. Red me tuto za me bavim. Sveke sve na belo vlast. Bi ja kapitom, bi ya kapitom.
Nina hasira na hii nchi kwa kukosa mzuri mwenendo. Vigogo wanachafua chama, kimeshoka zao skendo. Mapinduzi tunahitaji, kiroge kama mzalendo. Hip hop ndo yangu njia, wala sio msondo. Stadi anaachiwa, kusha anapigwa nyundo. Babusea yuko jela, kesi imewekwa kando. Harakati za mtu mweusi hazidondoki kama kimondo. Sulize natoka wapi, kwaga ndio chimbuko. Tunatembea kwa kufuatana kama gomo na bandiko. Harakati nazisongesha cause me, ndo army. Tunanguru wa bendera, tunaongozwa tukitemi. Raia tufurukuti kama ajali za semi. Stress imejaa kichwani, nchi yetu mbona duni. Tunapewa neti, wageni wanachimba madini. Tanzania patapo dini, serikali na msweka ndani. Dani.
Pepe weko matatani, tumetoka serikali. Na matuto za membabe, sitis vena pewa was. Be a capitan, be a capitan. Pepe weko matatani, tumetoka serikali. Na matuto za membabe, sitis vena pewa was. Be a capitan, be a capitan. Ya to fire be down pa. If we man walk away next time to pick a chin. I to talk about the weather shit. But to me korea to me wash it to kia. I want up a kuto kia. We make a walk about the rice. Chop a mboko what we is. Pippin a pippin back a sasa to go hop. We're so tired. Pick a tattoo every day. We are what jelly go speak. Life away come at a ton. To me took a serve a curry. Let me took a zamin barry. Cities in a pair of walls. Be a capitan, be a capitan. Pepe weko matatani, tumetoka serikali. Let me tuto za membari, sito zena pewa was. Be a capitan, be a capitan.
Tumisha tathmini rushwa adui wa haki. Polisi anaendeleza ila weze pigia msaki. Kendejea na muonga denti ili ya mshinde fataki. Trafiki natuka vitambi, daadala hazipigi ruti bila kuwacha masimbi. Watoto mchana wanaongezeka, lazetu wanauza mili wanagawa kama sadaka. Wakulima wafugaji vijijini mmetusahau. Natupoza kwa misemo pia nyimbi na hau. Barabara mmechonga vipi kuhusu vumbi. Magonjwa wanaongezeka kupita hata kumbi kumbi. Tembea vijiweni uhunu metawala. Wengi wanavuta wigi mpaka wanamsahau Mola. Shule za kata mmejenga, vipi kuhusu walimu, maabara, aparatasi. Kipindi cha kampeni kumbuka mlivipa nafasi.
Pepe weko matatani, tumetoka serikali. Nazima tuto za membari, siti sena pewa was. Be a capitan, be a capitan. Pepe weko matatani, tumetoka serikali. Nazima tuto za membari, siti sena pewa was. Be a capitan, be a capitan. Kapitan badi siwa gongaga na skongo. Eli waga spendage atuna kitu wa shikaji. So aje jama heti wa engo alisemanga. Spendage kusikianga aliesikia na mkuu. Na mkuu alibunjikanga. Na mkuu alibunjikanga. Undo mwisho tena tuwacha kuni. Undo mwisho tunastop. Undo mwisho tumechoka tumechoka tumechoka. Tena tuwacha kuni. Bad bad leadership. Tumechoka bad leadership. Don't kill the blood of the master. Huh. Huh. You want to talk? Huh. 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 Huh.